Music from ZambiaMusicHits.com.
One of those songs whereby you just wanna spit it out. The narration here tonight, wanna big man. That easy, easy. More it make. Yeah. We go.
Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Kero de job game. Anambocho sama mimbatiza kwa tirandiani. Se wana chimbo sanago. Deva fula pa mamitiani ndiana za tipunzisa. Muma cheche zina mumangala ni ma business center. Kulibebe wa pitching. Kamansi papa kato chalo chako cha ononge kakuno. Oh yeah. Wana bako ba ononge kakuno. Oh yeah. Chalo chako cha ononge kakuno. Kakuno. Oh no 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 yeah. Oh yeah.
Chalo chesu wakamba na chivipai. Hawa ite ubu siku maninja. Havena maria wafora mamimba. Kuchite vaukuwa inakara nikaria. Makoro wa makamba ise stivela. Toki tuwa stingo fina na malewa. Baza kupaya makofi ni malewa. Wakamba akamba choka cheno enda. Damn kudala kwenzeli beso. Zone mufana wa muna T4. Yeah, go back to school katino. Sagging all over wakamba ni mayo.
Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Kero te top game. Anambocho sama mimbatiza kwa tirandiani. Se wana chimbo sanago. Deva fula pa mamitiani ndiana za tipunzisa. Muma cheche zina mumangala ni ma business center. Kulibebe wa pitching. Kamansi papa kato chalo chako cha ononge kakuno. Oh yeah. Bana bako ba ononge kakuno. Oh yeah. Chalo chako cha ononge kakuno.
Yo, things are not good, pano chalo bagero na wadez wango enda chachi ndako. Everyday bebe ni maova na itipating. Kukonda good life bata wana kuchikwati. Ma fake past ndia zivapaka. Macheche zimwankala ni mopangira ndia lama. Wana chimbusa wango vulida wana. Vigololo makombo ni mwatumva paka. Matenda pachalo ya paka. Mapalensi na wakangi wopunza ana. Atimu ambova na utahirira. Posevi ngacha kudia pungo za bafula mila.
Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Tena leseni amanze ikaleza ya onongeka. Kero te top game. Anambocho sama mimbatiza kwa tirandiani. Se wana chimbo sanago. Deva fula pa mamitiani ndiana za tipunzisa. Muma cheche zina mumangala ni ma business center. Kulibebe wa pitching. Kamansi papa kato chalo chako cha ononge kakuno. Oh yeah. Bana bako ba ononge kakuno. Oh yeah. Chalo chako cha ononge kakuno. Oh yeah. Bana bako ba ononge kakuno. Oh no 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 yeah.
Leso Sakala
Team Yes Substitute
Ishi Jai Guts
Ghetto Hustlers Mad Boys
KZM
Tatsu Brand.
Download more Team music Scott. From ZambiaMusicHits.com.
Kasine Vika Guts.
Yes men. Yes ladies. Team Boy
Mablo.